You who is able to do exceedingly abundantly above all we can ask for, we ask for skills from you, anointing from you, utterance from you, Lord, that God, Father, this song will be heard in nations around the world in Jesus' name.
Nena neno moja, neno moja, nena neno moja, Bwana nipone. Nena neno, Bwana moja, nena neno moja, nipone. Jatu machozi yamekuwa chakula changu, kila usiku nagarikishwa na machozi. Bwana, ewe Bwana, tuma neno la
Sitaki maneno
wako, nena neno.
uwezo nisipo nena na wewe Bwana do sala na baya Bwana nena Sema mengi Jehova Wameninena mengi Wameongea mengi Jehova Lakini Baba Natarajia neno kutoka kwako Tuko hapa Na mtumishi wako Monica Muli Ili Baba unene neno moja Sometimes Jehova Tunafeel kama kuvunjika moyo kukata tamaa Lakini baba tunaamini ya kwamba siku moja utatenda Utatenda Utatenda
Please the crackers